nikwambie ni nini? Ati
dawa ya baridi, tuvumiliane mama,
kumbatie mwambie,
tusiachane mama, usiondoke hata
ikibidi.
Ibidi wendo tunda mindo sidi, mina kupenda sana, tusiachane mana.
I have another one for the lovers.
Matarudi home.
Lovers in the building.
Zako nazisaka tu
enjoy. You are the only one.
The only one for me. Oh mama.
Oh oh oh.
Oh mama.
Oh oh oh.
You are the only one. The only one for me.
Oh mama.
Nadia mukami. Nadia mukami nakupenda featuring. J-Soul featuring Nadia Mukami na kupenda.
Alexa.
Another one for the lovers.
Kenda wangu tu
club hype.
Yeah, usije ukajipa kiwewe na kushughulikia, japo mtapata nielewe.
Baby girl,
hapa nilipo yapo masaibu na jikaza.
Nielewe baby,
bila malipo upendo wako nipe bure.
Mwingine bora zaidi yako.
Alafu tusifosi bwana, sio.
Sijapata mimi, no.
Nimetembea nimefika mwisho,
sijapata mwingine. Hali na mali unipende mie, na kamari kesi achana iwe. Bora ukinivumilia mimi, na imani tutafika we.
Take your places you've never been.
Nadia Mukami.
I will give you love that you've never heard. You are my lover, my honey, my sugar spice.
Mwambie, mwambie.
Sherry, you are my lover, my sugar. My sugar spice and sherry.
Halina mali unipende mie, kama ni kesi ya chana iwe. Bora ukinivumilia mie.
I got another one.
Na imani tu.
It's a brand new.
Tafika.
Arubuai. Featuring Christopher, pull up. Listen now.
I'm coming out of my. Yeah, yeah, yeah.
It's club hype. MC Nuts, it's my name.
No, hallelujah.
Uliza host wako ni nani, unasema vipi bwana? MC Nuts.
Oh, baby. You are on fire. The way you swing your body. Yeah, yeah, yeah.
We do this every Sunday 10 p.m. till later.
Nivuta na ubaya, yeah, yeah. Mm, I will spend my money, I will spend my money. Si leo tunamumunyana. Oh, ni love.
Masani ya kumumunyana.
Feel funny, funny, ni love. Feel funny, funny, sana, sana, ukitinge janga. I leo tunakisha hadi majogo. Umewasha ndani moto moto. Basi kata kiuno, baby kata kiuno. Onyesha licho kupa mama kata kiuno. We kata kiuno, baby kata kiuno.
Baby kiala.
Kila licho kupa mama. DJ Pula.
It's club hype.
Hapa nani zimeshika.
Tunamalizia buwana siya.
Tantula.
Lafu bwana kikushinda unaachia magwiji trio mio.
Leo si tunalipuka.
Kwenye mapenzi ametushinda bwana unaachia magwiji.
Lipuka, nijibula.
Listen, achia. Trio mio.
Straight
news. Achia. Hii kabla ngoma niliwachia na kama inawauma.
Kama uwezi kisha unaachia media.
Sikia kaluma inazasidia. Wendo wa kutuma.
Me the baddest.
Oja changia. Squeezy ni machupa mavikombe niliwachia. Achia, achia,
achia,
achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia mabigi. Mechime kushinda buda wachia magwiji. Kukuni mafore nkoro na chia machizi. Tunakula nyama mpupa na chia mafisi. Achia, achia, achia mabigi. Mechime kushinda buda wachia.
Thanks for coming, thanks for watching.
Chia magwiji. Kukuni mafore nkoro na chia machizi. Tunakula nyama mpupa na chia mafisi. Kiznani ya kizazi manki ya chia watoto. Malini high maintenance, achia masonko. Chiza size ya kwako.
Ishindo kumaintain bwana usi complain akipenda wa baba.
Mwendo katiwe na Bosco. Hapo na toboka mfuko bakia na ngovo. Ambia umabombo, kambia wanoko. Yula na jifanya juu mengia ni mwongo. Siki bila tiki drama na chia.
Hakuna mwenye napenda
kutia madogo.
Hakuna mwenye napenda kuteseka bwana. Kama napenda soft life bwana na wezi mpea mwache atafute wa baba siya.
Na deliver moto kama bajia za globo. Achia.
Na wachia wa baba.
Achia. 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 Achia.
Kama uweza ni wachia wa baba.
Achia. Achia. Achia mabigi. Mechime kushinda buda wachia magwiji. Kukuni mafore nkoro na chia machizi. Tunakula nyama mpupa na chia mafisi. Achia. Achia mabigi, mechime kushinda buda wachia magwiji. Kukuni mafore nkoro na chia machizi. Tunakula nyama kubwa na chia mafisi. Kabla stage pando lazima unachie ya macho. Kazi ya kukulea tumeachia mamako. Nataka kuomoka na umekalia matako. Nataka kumonchoko na umekwamia kwa mlango.
Ukitaka kusonga lazima usonge bwana. Ukitaka kutembea bwana lazima utupe step mbele bwana sio.
Diwa kwa junction, mangiwa kwa mansion. Jiji na wada kuweka pazia.
Ukitaka kusonga na umelala bwana, if you know you know.
Kwa balkon wanda ni origi ama bandia za dando. Tuna msana jua juz na valiwa na mpango. Achia, achia.
Another one for the lovers.
Achia.
Winding up a club hype.
Achia, 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 achia.
Otile Brown featuring Jovial.
Achia. Achia mabigi, mechime kushinda buda wachia magwiji. Ukuni mafore nkoro.
Tuna malizia. Such kind of love. Otile Brown featuring Jovial. For the lovers, Osia. Love is sweet, bwana, when you love the right person and you're loved back.
Come on, take your hand on me.
Kama una mpenzi wako bwana mwambie.
Make you imagine. Nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha.
Let them know how you feel. Mwambie vipi bwana.
Mama ni mapenzi ya dhati. Naye ni pasi ya waliona. Indani ju
bad too bad.
Kifu chami ndi cha.
Haya masaa bwana.
Bad too bad. Mande tu mande. Indani ju bad too bad.
Mguze mwambie vipi.
Tu mande. Oh baby tell me like it's my birthday.
Mwambie baby.
I've been around the world but never
seen such kind of love.
Seen such kind of love.
Sikupe kumwambia bwana leta juu bwana una feel vipi kumhusu.
Such kind of love. Such kind of love.
Thanks for watching guys. Been awesome bwana, hope imekubamba.
I've been around the world but never
seen such
kind of love.
Had fun.
Kind of love.
Na waona bwana, asante sana.
Kind of
for tuning in for watching.
Kind of
DJ Alma na kuona bwana, my DJ of the hype media. Kila siku nampata pale club legend for me asa. I'm coming this Saturday.
Okay.
I'm passing through. Yeah. Last year to Bamba. Yeah, nikachia my DJ, DJ Alma. But nakuja bwana this Saturday. Tuna party inside Club Legend.
Vicky Bun.
Mumia South here.
And this.
Hele wa wewe.
Wewe.
Wewe. Wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza deep moyoni. Hakika mwengine sioni. Hele wa wewe. Wewe. Wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza deep moyoni. Hakika mwengine sio mweza wadi. We watamani. Kanipa maulana. Oh maulana. Mweza wadi.
thanks guys for watching. We winding up bana. Been awesome, been nice. Nashukuru bana sio.
Oh Maulana.
I've never seen such kind of love, bwana. Almost 3 a.m. Still having you here, bwana. Nashukuru bwana. See you again on Sunday, same time, same place. Club hype. Makofi kwenu bwana. Makofi kwenu guys.
I've been around the world, but never seen such kind of love.
Mza mwenza kubwa na mshiki kiuno mwambie vipi.
Such kind of love.
Baby.
Such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love.
Such kind. Baby girl.
Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Hapo tukimalizia bwana na wapa makofi kwenu. Asante for tuning in. X-ray bwana taniwa.
Ai papi,
umetune hali haya mimi da bwana. Makofi kwako bwana usio.
Black Market Records.
Nashukuru makofi kwako.
Alitisha fair, nikasema sina na amejileta.
Makofi kwangu.
Makofi kwangu. Makofi tena.
Bye bye for today guys.
Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwa.
See you again same place same time Sunday 10 p.m. till later.
Mangu.
MC Nuts Kenya is my name.
Makofi tena.
Makofi tena.
Makofi.
Alafu next week we bring you more content.
Mangu.
Keep it tuned to Hive Media.
Makofi tena.
More street content.
Makofi.
More hype content bwana sio.
Kwangu. Makofi tena.
Campus tour inarudi. I'm coming to a campus near you.
Nikuja kwa
pige show bwana, tupige gumzo, tupige story, tu vibe sio.
Ati ameachwa na mume wake. Makofi kwangu.
So much content, keep it locked to Hype Media.
Makofi.
On all our social platform bwana, Facebook Hype Media.
Tena.
Instagram Hype Radio.
Walituma pesa.
TikTok Hype Media.
Drum number na niko na fuliza.
More content coming up. Ndio tumeanza bwana.
Makofi kwangu.
Makofi kwako bwana for tuning in.
Makofi tena.
Nawapenda guys bwana, nashukuru. Thanks for your love.
Wake bado ni wako wangu.
I don't take your love for granted bwana, see.
Wako wake anaishi.